amantombazana kunjani na halo sithandwa sami ngikhumbula uyazi halo muntu sewa ngikhumbula uyazi Gicabangana nawe Ingqondo yami ibijule ngawe muntu zowa Umzimba wakho mo My lips are kind of wonderful. I'm a shark, I'm in Bumuru, Sana. Oh, yes, we are shanies. Get combo, let's understand.
Hang la la,